singa wei sirina mucene songa kuba kino jendi kulinga misango mulope naye nga sirina bukowu okusuuto yantonda kwennina mwesuubi kabaka waffe oyo alunda ffe walaba we tuba tuba n'ettembe kubanga yasinga amaanyi teri mulaba atwanganga tagaba ttaabu abamwesiga yabayamba zene bwengwa mbikemu bamugumu gyali alamula sirina mukutya njatula bwenneesonga okulabakeyo kikwase mubbangamirole ale bwentyo munseeno sirina musenneesonga zewanje esuubi ewaffe walala si wano kale bwentyo munseeno sirina musenneesonga zewanje esuubi ewaffe walala si wano munsi muno sirina musenneesonga zewanje esuubi ewaffe walala si wano obudde bwe bukya obuli kimu yoyatulungamya saate bwe buziba yatufunyisa obuvumu mu byetutya omukulu taata oyo atulambululira amakubo awo musanvu tutuziyiza na gye tugenda nze kale bwe nsanyuka nti tonenya lwa nsonga nti zeriye ndy essuubi ewa mukama wange nkuuma bino byansi byobiyita ewaffe walala si wano gano galinga amakubo mwe tuyita tutya obuyisi era awo bw'oli bwotyo bw'oli abulira edduniya ebikumenya bwe bityo byonna wano oli byerekera mpa kyeyakutuma mwetikiro kinyumize byonna kulabako olalinga bwe tugenda zenno wenti munseeno sirina musenneesonga tewandy essuubi ewaffe walala si wano bwenti munseeno sirina musenneesonga tewandy essuubi ewaffe walala si wano mabange wenti munsi muno sirina musenneesonga tewandy essuubi ewaffe walala si wano tange mulungi bagirwana nnyo nga mulimba nammwe mugende mugambe abaabatanda byenti mulungi fenna tusaanye tuwumulireko omuddo ndiro lye kubanga ddungi buli mukkiriza gyesonga eri teri mulabe ali misambw akimula kiri kiggwa kiyonjo mboga za myoyo miteefu bukukuba bivuga ebisenekerevu okufa obufi onookuyimba mu melodizi musuuta kale bwenki munsinze sirina mukyenneesonga tewandy essuubi ewaffe walala si wano kale bwenki munseeno sirina mukyenneesonga tewandy essuubi ewaffe walala si wano abange wenki munseeno sirina musenneesonga towandy essuubi ewaffe walala si wano Maliza chitange Mama wangaleo Kwa ita jori Kumiake sise minji Natebenke zoyo Mkitangala tata Usobizo kunsi Mula mwze busasi zibambi Jive na kubona Haba umulila mbukiza Kitufonyi senja uro Ketua ura kubakafiri Kovali na babu Baka tonda tonda bagete Sofete tumanyi Kutuimbila ntaliluya Kakanya kundwate Izi tukonyi sasiti omurumi Nusiwe utugula Utuva matufa makubo Zewa mpeli nina Na ilu mabantu wanji Haba korelo kuligoya Mwete simanyi mwono nyamba Mwabuliwe gaba Kulituli misirise vikemo Yesi tani watyo Yezira magufuwa marunji Wateke misambu Mwabarunga mimama Tulina barabe Haba tuteka katimu makubo Bawe tulitata Tole kuliranga kanalio Mongere virunji Mabanja garaba chombo isimbu Waugule tabu Mabachokunda bakeno Ate batuse burunji Mabana babata jewasura Kakanya barebi Mabatu tabangulire mikoro Bakumo wantu Manabala luo waweza Tena tuwele mirembe Kaporu na kitafe Tila tala tata Umakona kwa kutusero Tuwele mirembe Tuimbe nchari uya Wanda zetumusi Sina mchumwe sunga Wande suwi Na wafe walala suwano
www.mp3ugandanmusic.com